Impunzi z'abanyekongo zahora ziba mu kampi ya Kiziba ziraye ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho impunzi HCR I Karongi mu gihe zariko zija kuri ibyo biro igisirikare cy'u Rwanda cyagerageje kuzitangira congera kirarasa gikomeretsa umuntu umwe abandi bakomeretswa n'inkoni ejo ku munsi wa kabiri izo mpunzi zisaba kujanwa mu gihugu cya gatatu mu gihe zirindiriye umutekano wazo ngo kuko u Rwanda rutaziha ukwishyira n'uko zana n'inkuru y'umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana ishiki aho izo mpunzi ziri
kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri impunzi zibarirwa hagati y'ibihumbi bitanu na bitanu magana atanu zasohotse inkambi ya Kiziba zerekeza ku cyicaro cy'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR I Karongi zagendaga zigabanyijemo amatsinda agizwe n'abana abasore abagore n'abagabo bagendaga batuje nta muvundo ariko igisirikare cy'u Rwanda kiza kubakuma mu nkokora kibabuza gukomeza bakibera ibamba itsinda rito ry'abasirikare ryagerageje kubakumira byanzerera bareka barakomeza haza kuza izindi ngabo zibarirwa muri mirongo itatu zibakuma imbere ari nazo zakoresheje imbaraga ngo zibasubize inyuma ariko nabwo biranga barashe amasasu mu kirere n'impunzi zikomeza gusatira abasirikare bagerageza gukoresha inkoni nabyo bibi by'ubusa kuko impunzi zari zamaramaje uwari ukuriye abo basirikare arasa impunzi imwe mu kirenge cy'ibumoso babonye byanze abasirikare basubira inyuma impunzi zigenda zibakurikiye uko niko byari bimeze
barashe abantu babiri umugabo mu kaguru undi mugore mu mutwe n'abasirikare b'u Rwanda baturashe turi gushaka gutaha iwacu none niba baturashe rwose niba baturashe
atwiye turwana nabo twara bitangaje tugenda ku mahoro
muri uku guhangana byabaye ngombwa ko bamwe batatana bavuye mu kivunge batabwa muri yombi uyu yatandukanye n'umugore we n'abana babiri twaganiriye amaze kugera ku biro bya HCR biri Karongi
leta yatwakiriye tukaba tubuza amahoro biteye n'ubwoba n'impungenge n'abacu tutazi iyo bari kugezana n'isaha yaba umudamu wanjye n'abana banjye sinzi iyo bari mfite umudamu n'abana babiri sinzi ko bashobora kuba babajyanye kuko amasasu baturasaga hejuru biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba dore bari kwiruka imisozi yose batwirukaho ni ibintu bigaragara ntabwo ari ibintu byo kubeshya twese twahahamutse
mu misozi ikikije inyubako ya HCR ikoreramo hagaragaraga abasirikare b'u Rwanda bahaguse naho imbere mu gipangu harimo abapolisi babarirwa mu icumi bacunga umutekano w'ibiro umuyobozi w'ingabo n'uw'igipolisi mu ntara y'iburengerazuba nabo bari bahari ariko ntacyo bigeze batangaza izi mpunzi zivuga ko zabwiwe amakuru ko ibyo kurya HCR igenera impunzi mu bihugu byose byagabanutse ariko ko hari ibindi bibazo bafite mu Rwanda by'umwihariko birenze inzara nayo itaboroheye kuri uyu wa mbere ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwaganiriye n'abahagarariye inkambi babasaba guhagarika uru rugendo ibibazo byabo bigakurikiranwa bakiri mu nkambi vice president w'inkambi ya Kiziba madame Clémence Mukeshimana yavuze ko batabibemereye
byagiye bigaragara ko kenshi kuri iyo sano dufitanye n'abanyarwanda byagiye bitubuza uburenganzira bwinshi benshi bagiye babona nk'amadosiye kubwo iyo sano dufitanye ugasanga dosiye yagurishijwe dosiye y'umuntu urwaye abantu bagasigara bari gupfa byerekeranye n'ubuvuzi ntago bigishobotse transfer zarahagaritse abantu barapfuye ubuzima bumaze kumera nabi twababwiye ko batinze ko igihe amazi yarenze inkombe kubera ko icyumweru gishize n'iminsi irenga twarategereje waza kutureba twaramubuze abantu bamaze guhamuka abantu ntibakimenya ese bari mu maboko ya HCR ese bari mu maboko ya leta
aho impunzi ibihumbi zigandagaje ku gasozi hanze ibiro bya HCR hari abagore abana bakecuru abasaza abasore bavuga ko batiteguye kuhava nubwo ari ku gasi gusa barasaba ubutabazi aho bwaturuka hose
twaje mu nzira itoteje imeze nabi ku buryo abantu bamwe barashwe abandi bakomeretse abandi bahamutse ni abana ni ababyeyi batwite ni abasaza hano nta kintu twaje twikoreye cyo kurya nta miti twaje twikoreye nta bundi bufasha bundi dufite bushoboka abana bariho barasafaranga abana bafite imyaka ibiri ababyeyi batwite abasaza turasaba indi miryango yaba Croix Rouge yaba Medecins Sans Frontières bakaza bakatuvura kuko nta bundi bufasha dutegereje kubufasha kuva kuri leta
mu masaha ya saa cyenda zo kuri uyu wa kabiri nibwo abahagarariye HCR Karongi ushinzwe kurengera impunzi n'abandi bake bahageze basaba ko komite nyobozi y'inkambi yakwinjira mu biro bakaganira ku bibazo byabo impunzi zirabyanga kuko zatinyaga ko babahezamo nyuma y'impaka ndende byabaye ngombwa ko impande zombi zitarura impunzi maze mu gihe cy'amasaha hafi abiri ibiganiro byabo byabereye mu muhezo biza kurangira impunzi zitavuye ku izima uhagarariye HCR Karongi n'itsinda yarayoboye bavuye muri iyo nama bahita binjira mu modoka zabo barataha Bwana Mawombiri uyobora inkambi ya Kiziba yatubwiye bimwe mu byo baganiriye
mu biganiro twagiranye twabashe kubereka impamvu zose n'ibibazo byose biri mu nkambi ya Kiziba kwabayemo kuva 96 kugeza magingo ya ngaya icyo batwemereye mbere ya byose bagiye gukurikirana umuntu wacu bafunze ndetse n'abantu bacu barashwe kuko twatewe n'igisirikare cya guverinoma nyuma bakaza kutubwira ikivuyemo ndetse n'igisubizo cy'igisubizo twari dukeneye cy'uko tutakeneye kuba impunzi zo mu Rwanda igisubizo baduhaye nuko nk'ubuyobozi bw'inkambi icyo tubasabye nuko dukomeza gutegerereza ahangaha igisubizo kizava hagati ya ministre ndetse n'ushinzwe impunzi muri HCR Kigali.
Uhagarariye HCR Karongi mu byo yijeje komite nyobozi harimo kuba agiye kwandikira ukuriye HCR mu Rwanda akamumenyesha ibyifuzo byabo birimo gushakirwa igihugu cya gatatu hanyuma bakazamenyeshwa igisubizo. Yanavuze ko inzego zireberera impunzi kuri uyu wa gatatu aribwo zizaza zigahura nazo, ariko zanzuye kuko byagenda kose zitegerereza igisubizo ahaziri. Kugeza ubu nta bufasha ubwo aribwo bwose HCR cyangwa Leta y'u Rwanda bemereye impunzi mu gihe zikiganditse ku biro bya HCR byabaho kwikinga cyangwa kuzishakira ibizihatungira. Zivuga ko kugira ngo zemere kuhava ari uko HCR izabanza gusinyana amasezerano na guverinoma y'u Rwanda y'uko umutekano wazo wasigasirwa uko bikwiye mu gihe gito impande zombi zaba zikireba ibisabwa n'ibikenewe ngo izi mpunzi zijyanwe mu gihugu cya gatatu. Ziravuga ko hariho hose atari mu Rwanda zakwemera kujyanwayo igihe cyose zahabonera ubwisanzure n'uburenganzira bisumba ibyo zihabwa n'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.